σβούρο σε θέλεντα όνιε σε πένζιουα ζωμφνιέ μουελέ γουελέ τσέτσε Se talwa zezulu zihlelinda onye sebenzi wazomnye unwele simakade zona zimilenjalo zothuswa nguwe zothuswa nguwe wele ngwele 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 Wele wele Nkosi yamakhosi yamakhosi Izidalwa zihleli njalo ziyamangala nguwe Zimangaliswa nguwe Mindi misebenzi yakho Wele 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 cheche
Come on.
날 우파게메 우파게메 예호와 when 우파게메 파게메 예 Hallelujah. Hallelujah.